Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde miɗen aljumare tati leru juillet hitan 2026 sacrado gon ɗum heɗade hejoji amen ɗe lene mangal mun oba kam jon fo andon min calmina am sanne. Mobilaji ɗi ngala plaque ɗum ka ko doddugol muɗum ka ko haɗa taggal ko oɗo dabre ɓama ko ha yimɓe hewɓe kamɓe en ka ana wondi dogande plaque ngaji mum en ɗi ɗe ñalawma hande o yimɓe ɗo cultivire tawere jamanda ne heewi ka fu yimɓe ana wondi heɓɓira ɗiɗo plaque ngaji noɓɓi newiri. Kenya kanko ikkintinowo jagabul en leydi amen ɗi ɗon Anthony da Silva kañum ka yinati ɗe leydi amen ɗi omo han joɗade bamako ɗo yella ko o tewtirako kana heɓa latade sakira ɗum sembe kabaruji ɗim jogani omo kikiɗe hande ɗi bisimilla moɗon ɓe heɗade min. Mobilaji fuu ɗi ngala plaque hankasen ka donnugol muɗum ko haɗali leydi amen ɗi e mangal muɗum fuu oɗo dabre ka ɓamama ila go'o lewru juillet ɓettindu oɗo dabre juhuɗu to ɓameɗe leydi amen ɗi ka latke sababu yoppure yimɓe hewɓe dogande plaque ngaji mum en yimɓe ɓe kañum en ka holtiwide tawere jamande kana hewle on ɗo nokkuɗu on to plaque ngaji ɗi yaltinte to ka fu golejiɗa no wondi waɗirde no woɗiri woɓɓe kañum en ka ana narda kana koɓe tinno waɗnoɓe nema muya yella golleji ɗi parce saabi golleji ɗi kañum ka ana taɗi sanne fakiɓen famtare keɗe sita sit Ousmane Ali Bouli
giddino o sariya ɓama hollitinde hadde mobilaji ɗi wala plaque dogude jamaran ɓuti nokkudirde office national de transport ONT jamar ko heewi muɗum wata tewde plaque mobilaji mumen sinko dambeli kañ Oumar Tera ɓe heeɓi plaque mobilaji mumen tiɗalla fo ɓe mate hen
plaque on o yaltino mowaruta nangudemo tiɗalla fo mi hawray mi fuɗɗino golle muɗum illa lewru avril won caɗele keɓunomi ɗum tanni ɗum ka hannden mi heeɓi nangitinde mi fuɗɗino golle muɗum illa wattu ɓoyɗo seeɗa joni mi garɗo tan famin nangita plaque an
pa jawo goto yo hay duɓi capanɗe jeegon kandi waro ƴewde plaque mobile muɗum ga kanko jaɓno fewi sariya ɓamaɗo hadde mobile ɗi wala plaque dogude le leydi nin
bon mobile fuu gaɗangel des douanier joguingel visite technique muɗum kañi assurance et vignette ana wawi doggude farde carte grise yaltude kañi plaque d'immatriculation so wona ɗum ana tiiɗi danna mobile maɗa tawa jogui carte maɗo mo dokkeɗa tafon
hadde mobile ɗi wala plaque dogude le leydi nin yo sowo goɗo sariyaji ɓamaɗo to laamu on sakitere joni saabi haɓɗe lafideejere ngal lamɗo ana waɗa fa hannden yalla ƴissere ana wawi battede fa ɓoyana saabi ko ɓuuri heewde ɗi mobilaji ɗi wona plague e nanndal muɗum fo yo laamukoɓe mawɓe ngol doginta ɗum
gollirgal mawɗo kumaniɗo jaagu fa yetto yimɓe ñamoɓe le leydi amen ɗi kañum ka waɗi immadaraji mawɗi fa udda magasin ngaji gonɗi suuɗade san sotta mutongaji mawɗi ɗi dongol muɗum ka haɗa caggal ngalluji mawɗe le leydi e mangal muɗum fo magasin ngaji kewɗi wonɗi ɓe uddi timmoɗo yontere ɓettinde bamako ɗo mi andina om du kasem wiide gollirgal ngal ɓe noddirta fond au profit des victimes de la cour pénal international ɗoni ngal ɗo gollirgal kañum ka jawdini yimɓelle ɓe tordaji yettina kañum moɓe ente fa yonne fa yoɓɓine ɗum golleji muɗum kañum ka holliti wiide goɗo heeƴo ka darke ko nawri banggal kanko jihaddinke kiɗɗo leydi amen ɗi ɗowoni ahmad alfaki almahdi le wi communiqué o yimɓel hewɓe woni joɓaɓe ndiɗo jawdi ɓande lewru juillet hitande 2022 warde lewru mars hitande 2026 ɓe gaɗi immadaraji kewɗi ɗu banggal daranargol projet ngaji ko yettoto capan jeɗɗi ɓe mu'intini fi finatawaji nokkol kewɗe ɗu ko nawri banggal goto goto yimɓe anditaɓe ɓe tordaji yettina ele oɗo basi ka fu woltama wiide ko yettoto yimɓe ujunere temeɗe jeegom capan jeenayom e go'o kañum en ka yoɓama ko hani yoɓede sakiraɓe andina on kasen ɗo wiide ikkintinowo jagabule en leydi amen ɗi ɗon Anthony da Silva kañum ka naati bamako ɗo alkamsare keñe fa o fuɗɗa golle oɗo ikkintinowo jagabule en leydi amen ɗi kañum ka leydi amen mali ɗo ni warta joɗade yella ko halfina banggal fanaji ka ana heeɓa huccenede hoore non holitiri wiide fedne ɓe noddirta fema futta le wi andanɓe kabaruji ɓiliɗi e bilki sembe calɗi ka golleji ko dooma oɗo gorko ka ko dooma e muɗum ko ka ana heewi sanne fakima famtare andi ko kanko Jakar Dia Berthe o journaliste sportif o haltani kalifa goytaɗo fettan Ousmane Ali Bouly
la décision ce n'est pas
nde dabere wona heyre nde Eric Sikusel kañe Tom Saint-Fit gonno egintinoɓe nden nde dabere ɓama nooma ko ɗum yeehi yesso ɗum heɓa e waɗede saabi tiɗallaji cuuɗiɓe gona na heɓude hôtel ka joni saabi gollirde heyre woodi en doman ƴeewen dabereji heɗi ɓe jogui ɗiɓe mbawi wadde fa egintinowo o heddoɗo bamako ɗo ƴeewa fiyoɓe bolon gomɓe ɗo sini a ƴeewi nde dabere tabade ɗum yaafa sini dabereji kantiɗi ɓamaka hannden sini Anthony da Silva wawi wadde ɗum o wawa wadde fandaji dewta ɗe makko ɗe kañe duɓɓede yirwinde ballon leydi meɗen ndi
Sidio Tamani mo fondation Hirondel ɗo mali ɗo kañi e gollidimɓe muɗum radioji e téléji mali Irtel e dow faaba muña coopération suisse coopération espagnol union européenne e gouvernement norvège
WhatsApp le nyalom hande o ka yo bemal andal ngal himbel hewbe nawtorto le nyalom hande o fa yultina kabaruji bemal andal gul ngal kabaruji pineji kewdi yultinta e do mudum le nyalom hande o hodo fu sabiso kabaruji pineji di kanyum ka anwa yultinedo no yawirdo bingal do bemal andal draman mayga tewti andude dum kede Usman Nyal Buli
nyande fu ujinaji ujinaji atakeji halaji na video ngaji chakete do WhatsApp e halaji fu sina ewi ngana gonga ko sabide halaji ngala fu do kabbe ana chake do ngal bembal ande ko yawi tafandi batakeji ko bur hewde fu atawa andundirbe kanyo neldundirta atawandu ada holi jomun chagal don WhatsApp sini aneldi wana himbe fu njeta don mo nelduda otan yiyata don sabide kabaruji di ana chako ko yawi wala fu jaddowo timmode batakeji yogaji wat yoga tawan do demle meden woni ko neldira ko labe mudon ana way majjude ko ngi yogaaji ana mbaayi waylitede naadu ittede woni dun sabida tawan kabar o yalti e ko woni fadde maada neldude bataaki dara tafon second ngaji seeda ndara yalla o gonga par jabudo neldirinde kongol e photo na video tawa heba tajaral yalla edun yaada di tagoji di tiida ana mbaayi wadde fati nelda kabaruji peneji
sakra do mi kaddata e kabaruji amen de kikide hande mi jooti on san heedaade mi